xaalka waddooyinka magaalada Mombasa ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii roob xoogan oo mahiigaan oo saameyn ku yeeshay isu socodka waddooyinka magaaladeena Mombasa. Guddi ka tirsan ismaamul goboleedka Mombasa uu horkacyay bara saabka ismaamul goboleedkani Cabdisamad Sharif Naasir ayaa waxay soo indhaheen degmooyin ka tirsan magaalada Mombasa iyo saameynta uu roobka ku yeeshay. Isagoona la hadlayay warbaahinta, bara saabka Mombasa Cabdisamad Sharif Naasir ayaa waxa uu sheegay inay qaar ka mid ah dhismayaasha magaalada Mombasa ay sabab u yihiin inay xirmaan goobihii bullaacadaha ee loogu talagalay in biyaha ay maraan. Waxuuna amar ku siiyey wasaaradda gaadiidka iyo waddooyinka iyo weliba sidoo kale wasaaradda dhulka inay baaritaan dheeraad ay ku sameeyaan ciddii ogolaatay fasaxa dhismaha guryahani oo uu sheegay inay khatar gelinayaan nolosha dad aad u fara badan oo ku nool magaalada Mombasa.
Of this land whether hizo permit walipatiwa kujenga na kama walipatiwa permit yule alopeana ile occupation license katika county apatiwe barua yake. And then as we are doing that, engineer Keno na Manyala mufanye mpango ile mahali iongezwe ile so that hii maji iweze kupita hapa and force. As we are doing that, at the same time bring in a pump. Tumeelewana paka hapo, sio? Tumefahamikiana. Hakuna mambo ya kupelekana hivi wala hivi. Hii yote inasababishwa kwa sababu watu wanajijengea jengea bila mpango. Asanteni.
Tuendelee. Kuna ishu moja hapa watu wasemi na ni muhimu sana. Tangu 2016 huyu mama ni shahidi, tunaishi hapa hizo miaka yote. Kuna semekanaga kuna maji natoka huko
kwa
mulji. Kila wakati kukinyesha maji, kuna maji nafunguliwa, kuna maji nafunguliwa. Na hiyo hakuna mtu ashaifuatilia hiyo kitu. Hata nimemuelezea kwa nabeli.
Sasa kitu ya kufanya, nyinyi mko na MC wa nguvu.
Ndugu yangu huyo.
So Patrick, you will do one thing. The whole government is here. First of all, this is the issue that is immediate. Kwa sababu mtaa mzima huu watu hawezi kupita kwa sababu watu wamefanya tamaa na wakajenga. So now sio hivi wala hivi na sio tafadhali, they just have to simply follow the law and wafanye ile inayotakana. Hii issue ambayo wanaongea huu bwana, baada ya hii na wewe Kenu na Manyala muangalie, aende wakaangalie, si ni sawa namna hiyo? Sawa sawa, eh? And I want to be given an update. Mumefikia wapi? Kama ni kutuma team ije sasa hivi ianze kuchimbua hiyo ukuta hapo and we make sure that hii maji iweze kupita hapo. Sawa sawa, nyumba hazina occupation license, hazina nini, na ndio maana mkiona mimi ni mkali kwa watu wenye kujenga kiolela olela. Mkiona ya kwa paka nimewahi kupeana oda ya nyumba zivunjwe, ni kwa sababu ya mambo haya. Ni kwa sababu ya mambo haya. And I will hii mvua, tushukuru Mungu, zile area nyingine zote ambazo kwamba drainage iko sawa, sahi barabara zote ziko sawa. Kibarani barabara iko sawa. Sijui wapi kule roundabout ya railway barabara ziko sawa. Abdul Nasir barabara ziko sawa. Watu lazima tutajua kunjia ya kufuata sheria. Hakuna hivi wala hivi. You will get me the families of those who have been affected. Tutawasaidia on a humanitarian way. Lakini yule mwenye nyumba ambaye alokodishia watu nyumba, in that house does not have an occupation license, we will deal with.
Roobki maalintii Sabtida ahayd ee shalay ahayd ka daay magaalada Mombasa ayaa waxa ay saameyn xoogan ay ku yeesheen isu socodka qaybo badan oo ka mid ah magaalada Mombasa, taas oo keentay in dad badan ay guryahooda ka soo bixi waayaan, gaadiid badanna ay biyaha si wax ku yooloobaan. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.